nyonyo.
Penzi majani inaota kokoto.
Nongelea bazo wapi mongelea fuku.
Pangoni.
Nipagawe mazima, aho mazima, navyo
nichoke kama basi kufa tuve wote ziki ndani na afya ipeti nipate tulia oh yeah, yeah, yeah. Sababu ya uweko kando yako enta
it's all
my desire when you pay down me my to this jelly oh my god shida ni nimekulea crazy ni shida ni baby uko moyoni wewe
Zimbabwe, baby, let me be romantic. Hard to judge, we don't mind them. Navuta picha, Olivia teacher. Mambo choro choro, mama bonita, bure mbongo. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama jali pie wako nyanga nyanga wadari utafanya nilie wakini nyanga nyanga nakuja baby nakuja allow me baby nakuja nakuja baby nakuja allow me baby nakuja
oh baby jo 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 kulosa oh 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 baby come 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 kulosa oh oh oh
Kwani umeumbwa kwa udongo ama umefinyangwa kama dongo baby kwani umenipiga zongo ala
nakuja baby nakuja allow me baby nakuja
nakuja ajichoko kodongo lakini kodolea mkonyezo mweza kena jilegea juzi la soto juu limi nikolea mbelea tatu ataline sogelea ajichoko kodongo lakini kodolea mkonyezo mweza kena jilegea ajichoko kodongo lakini kodolea mkonyezo mweza kena jilegea ajichoko kodongo lakini kodolea mkonyezo mweza kena jilegea juzi la soto juu limi nikolea mbelea tatu ataline sogelea Tupendane tuwe kati ya makumbusho Kanezi jazo watu some Mi wake wa future ye wangu wa ndoto Kima soma so wasitone Kifuma ni ya poa tu Poa tu Seme ni na mwanda fia poa tu Poa tu Mina nganga ni ya poa tu Poa tu Nunisha jifia poa tu Poa tu Chuma kwa chuma na mwaga checho Poa tu Nisenu na pewa weka tuwe Poa tu Chini kimona na pata kite Poa tu Uo 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 Tamani katongoze mala ya pele Ambo mi
Bumba, bumba ini
mitili eni wata kolo ke akele Apo me
bomba
Na potaka, solo
usini atembele. Oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love, hata kama tunapanda dadala, mina we my love, eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh wala sidhani kama unipendi, ila na wazo sipo kwepo ntashije.
Tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye. Mahaba kaya jazando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaja tajina ila naficha, naficha, naifanya siri yangu. Kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha, akaturuka nege wangu. Ha, si mrefu si mfupi, si mweupe si mweusi, rangi yake ni ya kati kati. Kasema kwangu afurukuti, wengine anaogopa nuksi, mini wake milele aniachi. No mana nampenda, mpenda
nani,
kijana mmoja
nani
amenifika kwaro. Makopa, kopa,
kopa.
Nampenda, mpenda
nani,
kijana mmoja
nani,
ila kumtata o na ugopa, ugopa, kwa jina na muifati.
Desh, 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 desh,
sige kuninyakulia.
Desh, desh,
kipenzi changu jamani.
Kuparo, yani mwili mzima ni kupa gari ninge kupado. Ila mindo sina ukizidi sana nitakuparo. Unibebe mzima ukitaka haba tutajazando. Mi uvivu sina, natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Haya go baby ringa, ikijamfwa baby minta
sipina. Kirudi kwa nyuma na kukinga. Hayako, baby ringa. Ikija mvua mama minta kukinga. Bairando, basi pina. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tupekwe. I wish ni mwone opa kiluka debe. I wish ni mwite nasibu aipegeje. I wish awa wedding, awa wedding.
Fuego, fuego.
Ono na furawe, unara. Wenye chuki watazira, watafuba, watakosara. Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu kwa nyuma kuna shimo. Tandondosha we paka mapepe. Shirole wambie wache kitete. Yoto jipepe. Tungi ukiisha tule mpepe. Ayago, baby ringa. Ikija mfua baby minta kukinga. Bairando, basi pina. Kirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago, baby ringa. Ikija mfua mama minta kukinga. Bairando, basi pina. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tupewe.
Majani inaota kokot,
naota kokot.
So I swear my darling, nimeze nipote. Sunajua na kujali, nipate nikose.
Nipate nikose.
Nisipokona silali, mpaka nilewe nizime.
Chumvi yenye ladha yake, nikukose nilalenja. Dakitari mwenye tiba zake, usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake, nikukose nipati uno. Ndege mwenye rangi yake, upote
nikosera. Tamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi. Tamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango. Watoto mtamo, toto mango. Lingo, 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 lingo mama. Kuku wa chando siwe. Bingo bango, bingo bango. Watoto mtamo, toto mango. Lingo, 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 lingo.
Energy. Yeah. titi.
Baby, believe that you're mine.
Baby, believe that
you're mine. In my reality, I will need ya. Yeah, you know that I don't need ya. Baby, believe that you're mine.
By my side, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guide. By your side, nobody knows your life.
By your side, 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 I'll be there.
Oh, when I look at you, I see the one I love, I see the one I need by my side. Oh, when I look at you, oh, my love, I see the one. Pati pressure, tawa kikesha, kutu sema, kwa kichoka talala. Unaniwe karo juu, yes I was born for you.
By your side, nobody knows your life. You're gonna be my wife and I will always be your guide.
Kusema kweli na kupenda, na mimi nitashuka na we. Na kila kona nitakwenda na we. Hata watu pige mawe, 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 we, we. Hata watu pige mawe, na we, na we, na we, we, we. Mimi nitashuka na we. Na 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 na. Yandre mapone.
DJ Shuggers.
Kusema kweli na kupenda, na mimi nitashuka na we. Na kila kona nitakwenda na we. Hata watu pige mawe, 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 we, we. Hata watu pige mawe, na we, na we, na we, we, we. Mimi nitashuka na we. Napiga mara moja funga kama penai. Nipe leo kesho na tena na tenai. My baby give me more. Uwadu yo madwaro teri dalai. Wanona wivu wao wote ni mafalai. Niwe ni Juli mini Romeo. Omi tai never let me go. Give me more my baby give me more. Our love my we keep it on the low. I never let you go. Dono songa kwa kishindo. Away my baby never let me down. Otiro iwe kombe kombe miyaga gino. Anaduaro ni miyagi no. Now when you in the mood baby girl let me know. Wanna fiki wanna funja shingo. Jaberu watch give me dwaro kami dwara biro. I wanna take you to my home now. Baby girl wani changanya kidogo. Me na we take it slow never fall down. Na see this song atuki wanesha kisogo.
Everything you want need that do. Everything you want need that do. Everything you want need that do, do, do.
Kusema kweli na kupenda, na mimi nitashuka na we. Na kila kona nitakwenda na we. Hata watu pige mawe, 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 mawe.
Oh my love.
Hata watu pige mawe.
Oh my love. Mapenzi hivi mshasikia didi ya mapenzi. Leo natamani kuwa hadithia. Hivi ushawahi kupata mpenzi? O mpenzi, raha unapewa mpaka unajisikia. Nahisi niko dunia ya peke yangu. Machozi ya furaha nalia ndani ya moyo wangu. Sio rahisi nawaambia, najisifu mara mia. Kumpata niyetulia kama wa kwangu sidhani I swear. Oh, 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 I swear.
potion. On your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I mention. So tell me girl where you there. Just me I go let the fire blaze. Anytime you want your ways. Watch out demand them the days. Erima, tell me where you there. Girl I be loving you for days. Anytime you wind up your ways. All I demand them the grace. Baby, I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey colo, colo, eh.
I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your
baby,
love.
Baby, I dey colo, colo, eh.
Your love, 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 your love,
baby, I dey colo, colo,
come give it to me, baby.
Mama boy, you well better. You ma call me fungo tonetta. Kin have your pepe kimweta. Oh na na. Body body sa nyonga makiliti. Odi odi na gonga za mendichi. Usini chomeka kidonda na spiriti. Mimi onge taumia. Baby, you got me falling in love. My teaser, hope you my theories and your body give me fever. I done the shiver when you hold me tight. When you my
baby,
reason.
I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey colo, colo, eh.
I dey colo for your love.
Colo, colo.
I dey mad for your
baby,
love.
Baby, I dey colo, colo, eh.
Your love, 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 your
love,
your love, your love, your love, your love, your love,
Sinorita kisura wake Niriko naga tunapita ilikuanga sande. Na hizo chuchu za sita zikanipa mawenge. Mana ulipo tepe tepe weso supu makange. Makange nikakuishwa te Nikuite sweet haswilo. Baby, unanikonye saga. Unakujaga pukwale taga. Swilo Takuvunja chaga konja lisemaga. Tucheze na kachili saga. Swilo Kisha nikubembeleze.
Subiri kudipachi Nikiko block utaona disasa. Maisha pome na muziki kadarasa. Nikitoka Dubai natuwa Mombasa. Ex wangu mwonede mwangu sasa. Jinsi alivo takata. Vile tulivo jipata. Seta jifia na kifafu. Niku block kitu gani. Nataka kuroga nenda karoge bangani. Niku block kitu gani. Maneno ya mposaji yeti malipo duniani. Kwanza mimo nyewe
bati
na potamba watoto wa watamu. Wanao nichukia na wazidi adizan. Baba familia alafu mama nani. Wambie kani blessi Mungu ja. Na bahati sina gundu nja. Upepo mwana na Zanzibar. Afane nitukana yuko mwini ba.
Asa kwa nini niko blok utaonaje. Ninavyo vimba utaonaje.
Yani
kwa kiota sitoki mambo mororo. Nimenasiana hata kwa kukokotwa singoki kwa minyororo. Nishasahau zamani kushikana mashati misoso. Mapenzi gani bila kukicha vibonzo? Nimepata mwanzani bila fati bila toso. Wambea kunani na kipiki na mama nyonzo. Na nimeamua sitaki, sitaki kurudia matapishi. Shakula ya mini divai aende akanishitaki. Mahakama ni polisi, kama kuna kitu ananitai. Poleni wanokonoko, penzi inameta meta meta. Mwalifundisi kitoto kama kasomea veta veta. Mwiteni na kiroboto, mwje na mataru meta meta. Sisi tuwa choche ya moto, roho kuwa keleketa. Penzi lina nara nari nari. Taliona hivi hivi nari nari. Kwa mbali lina pepea.
Mwilo zizima, oh mama, yeah. Mada leo wakinipima mata kutukotwa niwe dona enipa kuma. Baby girl, hivi ni vipi uweza ke kuziteka shia zangu? Na ni vipi imekwake metawara fikra zangu? Hivi ni vipi uweza ke kuziteka shia zangu? Baka na isi bila wewe misiwezi peke. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa,
nenikoleza.
Nimerogwa,
yani nimeza.
Kama nimerogwa,
natilia minyama.
Nimerogwa,
minyama.
Bebe, sele, 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 sele. I'm selling, 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 selling.
Yeah, she. I heard it sound crazy.
Chunga.
I wanna sing for my lady, yo. My sexy lady.
Wanokesha wakiomba tuachane. Wana upaka rangi upepo. Kuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo.
bila sita saba na nane hata kumi singekuwepo. Tena unavyonisuza ujikwezi, sio wakulala buza ushinde mbezi, yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto wa Mombasa huko Kenya wanaitamani ndizi ya kumenya, wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindui. Akina Karima story na kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya, na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo, mudomo.
Naisi kama umenifanyi ya limbwa Thailando mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna wanna step. Mikwako chizi nisha tata, takupenda till I die. Manana nipa mawe, wengenge. Mala bichwa mala mwe, wengenge. Kaja jimu na kite, tengenge. Iri mbradi uchokozi, aona na na na. Macho anatazama mbingu, amikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu, mina mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya, wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindui. Akina Karima story na kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya, na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo.
Baby, when you go down for me, when you're lost, then you know you're a property. Baby, break your heart. When you go down hard on me, break your heart. Then you know you're a property. Baby, when you ride me, you control my heart. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all or nothing. I'm gonna fight for you, yeah. Put that booty bounce on you.
Funny boy,
DJ Jugglers. Listen, feel, meditate, lose yourself.
Think you find this.
Baby, grab the hands. Baby, when you go down for me, when you're lost, yeah, you know you're a property. Baby, break your heart. When you go down hard on me, break your heart. Yeah, you know you're a property. Yeah, when you ride me, you control my heart. Baby, give me all your money. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all your money. Gonna fight for you, yeah. That booty bounce on you. That booty bounce on you. That booty bounce on you, yeah. Give me that booty bounce on you. You want me that booty bounce on you. Baby, me that booty bounce on you, yeah, yeah.
Sexy body looking so hot. Can you allow me to touch? Da 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 da. But you got it, baby, so much. I wanna jump on your back. Do me da 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 da. Da 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 da. Ooh, mama. Nchangaya. Navyofanya nalewa. Oh, oh, oh. Ooh, mama. Nchangaya. Navyofanya nalewa. Onde que eu não, que eu não trata. Kiki, kiki. Kata kata, nani kiuno kiuno kata. Wiki ti, tenzi shata shata. When you ride me, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. When you ride me, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you, yeah.
Zezi kukutuwa machozi mana miso kitungu. Kila siku kwetu siku ku Valentine so ishu kwetu. Sini siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Nado mana walk hard niku fixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niku raz niji risky. Najua fraya tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walu waini tosa kisa sinafungu. Nakumbuka long time lilu kuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha miwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na
baduka ni hitaji.
Samba vanga sindimba ukiingia anga zake mea timba. Hadithi, hadithi, utamkorea. Wezi kusimulia mvua haija kuyeshea. Take care, usio moto wa kuotea. Gemea, jumba bovu litakubomokea. Usi mchokoze, mwache komando kalala. Akiamka biashara, shagala bagara. Mtu wa sara, wamezinga mabomba gara. Akitinga omo, kitoka na chamsala. Kamkia standi, hata bila safari. Kasha zima za kedata, hana habari. Kutoza watu machata, kujikubali. Master, mwili plaster, mtu wajari. Takungiza chaka, usimweke dhamana. Liko lala leo sio alikuwa mkajana. Ana usiku, ana mchana, ana mana. Mtu lawama, hana team, hana chama. Nakuja kutest test, weka na chomeka. Kama una beti beti, anachana mkeka. Wameshikwa na baridi, wanatetemeka. Wamepatwa na mawenge, wanaweweseka. Yubwana hana mzaa, anapiga honi. Tena kabeba siraha, kali kibindoni. Sema suit, ona vumbi usoni. Tia mguu, wende na maji mtoni.
Anazijua njama, drama. Utampenda, anakuwa mnyama, ukinama. Ukinuka mekwenda, unaweka. Mze wa sege dansi, kuka baku wiba, kashazo ya sege dansi. Wanawita sege dansi, kuruma kupiga nyumbani sege dansi.
Kula nchashiba. Siku nikenda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naima nafura na jimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
Fanya vyu janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe najichanja chanja kama kuni.
Jitafuta wapi na kosea step. Labda mfai fashion, jenge shape. Mwishoni I start to doubt myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe. Maswali na jiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu, jeni wewe. Haundo na weka kifaranga na mwewe. Mapenzi ya nataka uyape respect. Commitment, assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi. Umpe bunduki mlinzi ya
zikote. Nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba na furaha najimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalilia mapenzi. Oh yeah.
Chuma roboti. So naitaji furaha, amani, upendo ndo mpate komforti. Nimetafuta tafuta njia ni mtu wako mumina wakoti. Na count on you baby. Would you give me your loyalty, loyalty yeah. Rafiki zangu kikutaka tasemaje.
Na mwambia please respect yourself.
Kama napata tatizo takubaje.
I'm around for you baby when you need my help.
Mpenzi ya nataka uyape respect. Commitment, insurance, mpenzi yeah.
Nipe chakula ntala. Nitakula ntashiba. Siku nikenda kulala taota mapenzi. Ukisikia naimba na furaha najimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi.